chukua wate ule walio shinda yote ya dunia. Yesu yuwaja,
yuwaja, yuwaja
na ujira kumlipa kila mtu sawa kazi yake. Yesu yuwaja,
yuwaja,
yuwaja na ujira kumlipa kila mtu sawa kazi yake.
Tarumbeta, sitapigwa, walio makaburini.